ladies and gentlemen. Black.
Tena ulicho ni pabu, yeah. Ongeza mautundu, yeah. Unipecha uvungu, yeah. Girl you wendo, ameni meza mzima ye chatu, yeah. Bibi kwa kembumbumbu, yeah. Bezi like jujuju, yeah. Girl you wendo, tunamusha popopo. Oya shake ya zontonto. Amu mngoi kwa mkokoko. Tukutane sheli. Kome kumilika 16 bars, kumeni manya,